xafladda kadda furay xarunta caafimaadka Baydhabo City oo ah xarun cusub oo ay bixiso adeegyo caafimaad waan ku magdhan doonta xarumaha caafimaad ee degmada yaalla ka gobolka magaalada Baydhabo dhafurka xafladda xaruntan cusub oo lagu hirgeliyay xaafadda Horseed ee magaalada Baydhabo iyo liba ku qayb galay mas'uuliyiinta bahda caafimaadka Koonfur Galbeed iyo qaybaha shaqooyin ee bulshada waliba xafladda hadalku jeedi xana kubada mas'uuliyiinta iyo bahda ku qayb galay munaasabada dhakada furay xarunta cusub ee caafimaadka Baydhabo City
ama ruugni xarag jarkii xarunta caafimaad Baydhabo City Medical Center oo ay xarunta baanay magaalada Baydhabo oo safarooday walaalkeen Dr. Hussein dhaqtar deegaanshi walhambarade aqoontisna kanagay deegaanka runtii muhiimadda maay buu hadii walbarataada bulshada kay ku baahan tahay buu waajibka ka saaran inay bulshada in adeegta aqoontanka adeegta khibradanka adeegta Dr. Hussein way baa ka beeray xarumaha caafimaadka ee qayaala magaalada Baydhabo yah ka beeray walaalana oo ka hadalana ka midowga isbitaalada degmada Baydhabo waliba lana hadawaa ka dhawaa saaxada caafimaadka ee degmada ka dhawaa kalena
walaalkana Dr. Hussein Nadkeer ee naayidan faraxsanaa ee Hussein may baa ku miday dhalinyarada markaas deegaanka oo aan baratay ee deesana deegaanka degan kanagadi markaas uu ku faa'iideeyay aqoontiisa Ilaahay subxana wa taala bari ee oo waliba ee mid eedan muhiimsan oo lan ka baahanyahay magaalada Baydhabo ee caafimaadka ee qolada caafimaadka family caafimaadka ka biiri horeyna uu ku midahay soo waliba ka shaqo qayb qaybooyin far badan waliba rajaynayaa antiisa ee ka faa'iideeyay doona ee bulshadiis aqoontiisa markaas barada iyo qabadiisa markaas caafimaad sanday ee lahay eediyadan ka faraxsanaa may balaynaano ee hadawow ee isbitaalkan wali barajeen inta bulshada reer Baydhabo ku faa'iideysato doona soo markaas bii doona adeega qaybada shil duuneedan ma tsiye
ee geeka wali bii eedan ka faraxsanaa ee inni una furna ama xarag jarna ee isbitaalka ee xarunta caafimaad Baydhabo City Medical Center ee anoo ee agaasimaha ahna dhakhtarka ee xarunta Baydhabo Medical Center Baydhabo City Medical Center ee waliba farxadnayn ee dhamaan shaqaalaha iyo ee baxda isbitaalka ee xarunta caafimaad ee inii guulankii ka dirna ee isbitaalka waliba dhimaystirinay qalabka sheegney ee wali sheegney computer ultrasound ee uu ku jirta ah wali kala sheegney ha mashiinada oo sheybaarada oo dhimaystiran ee sida ee mashiinka oo dheecaanada ee lanka soo by chemistry oo dheecaanada beerka iyo kiliyaha iyo ee cholesterolka kulli lanka baaro taasoo kale wali sheegney in CBC ee mashiinka lanka soo oo dhiig guud Soomaalida ay raayeen ee daawayn tayo leh oo wadamada ay active kanka ee daawaynka ee sida Turkiga iyo UK ee daawayka tan badan daawaynkan insha Allah wal rajayn bulshada inii oo sibad qabsho iyo caafimaad sho iyo dhaqaale sho ee ka daraya la fadhi inuu ka dadaalno Ilaahay erra ee taasoo kale xarunta ee baaritaan iyo daawayn kaliya waliin dheera inii oo iyo bii doonta consultation oo bulshada ee la baro doona ee cudurada halista ah taasoo kale waa igiin lagu sii doona ee marka ay welba ee noob Ilaahay era wali rajaynay inii oo meel raad si fiil aan shaqeeyto intee ku bilaawtay geekta taariikhda 24 bil October 2024 ee meel raad taasoo kale isbitaalka ee waliba ee dhaqtarkii iyo xoolweynada diyaar yihiin inay oo shaqeeyaan bulshadu ee meel walba iyo roogan waliba leena hadhowada leena ee adeeg tayo leh ka dhowada leena ee adeeg qiimo jaban ka dhowada leena ee mar walba ee isbitaalka sii furayni 24 saac shaqeeyay qayb kasta furanta oo bilaahir ee qiimooyin kale naga ka kordhi doon insha Allah oo bilaahir ee marka wali leena wada shaqeyn waan insha Allah isbitaalkii uu hadhowada
magaalada Baydhabo muddooyinkii ka dambeeyay ka badahayna xarumaha cusub ee biyo adeegada caafimaadka.